nyawtofe jati gizali wonande rewbe ciowibe gombe len nokuji rafndenagu dun do yo seda fu neddo mo jaba fe indede battido debbo ciawido nyawo holti wiide e siko debbo hebi oro nyawo jagal si alaaji wattu benugol mako
buram sokkonama
le kondo o suka debbo hamilo non wattina fuddi tampude du hawri e watti futoro me wadi mole wotoro me wadi balde didi meddon lawol me bi tidala sanne fan am yattala sur doctorore wattina ti doctorore me hebi chafaje sedan gabu nyaw makko lonki samtude ko yippi ji jam famana sedan ko nar sabe jati jama fu sari battade mo sabe lungongo
o fonata sira girela akasakam
sunu debbo hamil haybaka tialaji du hebata wattu benugol no baba sambinde nyaw tofe no holtiri professeur ali duru tembeli dunke nyaw tofe
c'est une communication
li yo nyabla yogaji ko matte rewben watti fusu be bami leedu macce gan so jippini dum wala sabe microbe ma kulle ngatan en nanal mudum dum sabe mudum tan ko heme yaata su doctorore watti hamla ko heme so adifanati hamilo ana hippa fa wala sedan
régulièrement des urines
to bankaston no le lam bonyagara rewbo chawi be nyaw o na ngatana hakilo to sisref suni tajrama o jogi nyaw o e bi mamadou koulibaly doctoro le on don nuku nyawbe be nabata nokuji hertanadi on dido nyawuji
on essaie de
mede fiya dabiri jati nyawnde o nyaw ga le mudun mede mata hen nyabla yogas kasin rebo ko heewi so yottinto amen ga mede yamrebe yar su doctoro somne dullo yalla be heba be nyawne na wodire ga ko heebe robe jabata jati jokkunde nyawne go mudun tegaso oppama
e fet
to l'hopital sikasu doctoro en nayo woni helfnabe robe chaabe nyaw chofe robe oppabe be nambara temedo njoy no holtiri docteur Salif Traoré kiyado odo nyaw o to l'hopital sikasu
de 2014
mamde hitan 2014 wartan nyalman hannen ko yaata robe temedo jion won hitme nyawni ko heemebe jati an heba di nyabilaaji watte hamla ko mu en
souvent provoqué par les interventions
no kululido centre d'accueil oasis nyibama e le hitan 1999 yalla faabare chaabe odo nyaw chofe odo no ko latiki sababu bisimude nyawbe e sawrudebe kadanna professeur Ali Duru Tembeli dunke odo nyaw o kabdo dun mijo centre o
ya incapacité de
me wonn ko yaata robe chafande jion dawtoro goto non don ando nyabilaaji dadi nanal mudum o ana heba be meda hokka be chafa yogaaji fartare ngenebe hanu oppede tagal mudum me yamrebe yaha su doctoro ponji men heba be sanne fangenebe yoppita di nyabilaaji ko heemudum mere merta ngawnirte fartare nyamireji ko hokketebe watti su be jippin
la fam y compris la nourriture
fedde amane mali humninde hun tongol hore cellal inraabe e sukaabe na hinne dun go habbo ana wara dubi nogo e nay hande bedade e madaraaji famingul e tutugul kabaruji e de darani dun almusaddaaji rewbe chapani tatonno chaabe oro nyaw tofe le lam sikaso
nous avons prévu
mede mili bamle ko yaat rewbe chafan tati mi hebi me win inem estimi me yamiribe yaha su doctoro sikaso le 2018 be nyawniyo e tan 2018 me hebi mo nyawni ko yaata rewbe ujnere e temede jettan e noga e neon 2019 wartande nyol man handen me hebi me oppi ko buri rewbe temede neon e chafan taton
de 430 francs
be do fufuna darda rewbe yu jukita yari cuudi doctoro yalla sakade oro nyaw chofe